bona go tshwana fela masehlela o bi 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 bona go tshwana fela masehlela yase go tshwanele ni tate ni fihle go tshwanele ni tate ni fihle go tshwanele ngithathe ngifihle kuthambele ngithathe ngifihle idalidali
Your smile.